jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Fili dambe to ɓoggi jonde ga fandu haala Mamadou Sama Seku jam ñalli sakraɓe keɗiɓe. Bangal tiɗalla politique ko leydi Mali ndi fedde CDAO yeli karutal hakkunde président IBK e M5RF ɓeɗo ka waji mbi gila joli mbiyan wonko ɓeɗo ka waji mbini gila joni. Pelital sukaɓe huncande hoore mumen golle dow inde adunaro ndu ɗum woni Sisili ñalloma hertannago sukaɓe adunaro ndu kala sappo ɗiɗi lewru août yambere nde laatiki sababu kawtal hakkunde sukaɓe leydi Mali. Yewtere meɗen hertade hannde memanna haala cagnoɓe ngal ɗo tawangal hurunde Afrique na tampi sanne wakkati joni o bangal rafi garaji e coɗoɓe. Ɗin goni sembe kabaruji amen hannde kikiɗe alkamsari sappo e tati lewru août hitande 2020. Bisimilla sakiraɓe. Bangal tiɗal politique ku mbiyen leydi Mali ndi dewrintinowo fedde CDAO Goodluck Jonathan na wonno keñen to ñoro tonno to mbiyen Sirif Bouye Haydara silminimo holitama wiide ɓe ndenti yewtude dow ka mbiyen kaɗo tiɗal Sirifjo ñoro o mbiyen jinginawo ɗum almami Mamoudou Dikko yeli jooɗo haalaji yalla dawrude tiɗal leydi ndi. Alkamsare hannde président Goodluck Jonathan yidan e dental pelle laamuɗe nden o yidan ɗum e horojo ho conseil islamique Ousmane Madane Haydara e yimɓe fedde M5RP nden kawrutal nasarta ɗum hakkunde kananke leydi ndi IBK e kañe yimɓe M5RP e wi yogaɓe keɗɗanna ko heɓani en Mahamad Baba Kunta e dow facitango Ousmane Nyalwuli.
E wi nelaɗo CDAO fanda makko yahde to Sirfijo o yofo o darta ɗo hetti eko wawi wadde fa tiɗalla leydi meɗen ndi o heɓene jogola. Goodluck Jonathan holliti wiide Sirfijo ñoro o teddegal gongal dow makko ngal omo wawi heɓininde tiɗalla leydi meɗen ndi o jogola. O darti e ardiɓe dinaji kaltide e gueɗe ɗiɗi ɗe fuu yalla ana joddo kalda yalla jam ana heɓe. E wi hoorejo kiɗɗo leydi Nigeria o haalaji ɓoli kalateɗi kañe majireji ɗi mbawa wadde fa tiɗalla leydi meɗen ndi timma. E wi makko himɓe fuu ana andi hono hani waɗede fa laamu lobbo waɗa nenno ana kani joddade kaltida fa tiɗalla o timma. Caggal yagol nelaɗo CDAO Imam Mamoudou Dikko kañi du ana doma handen to ñoro to e yidude e Sirfijo Bouye Haydara e nana laji keɓaɗi. Mi cintinde wiide ɗum woni laabi tati ko nelaɗo CDAO wari leydi Mali ndi do dartude heɓinde tiɗalla o cokola. Joni ko waddi o fo dara yalla koɓe dartuno waɗe ɗum ana wondi e tabede leybato hooreɓe leyɗe fedde nde dow kabaru tiɗalla Mali o.
Hulitama wiide dewrintinowo fedde CDAO yeli kawrutal hakkunde président IBK e fedde M5RFP yalla mbiyen ɓe kalludira gongaji ka noon wonko fedde M5RFP wajibini tafun ɗum woni mbiyen yo laaɓal waɗe le mbora horoji ñalaɗe sappo e goho e sappo ɗiɗi leru jui ƴaɓɓini ndu. Maître Mohamed Ali Bacili yo neɗɗo guɓal hertanagal ñeñal le fedde M5RFP wonko halni Moussa Malli Sissoko e dow facitango Ali Sissé.
Wana hoorejo leydi naari min jiiɗa ka nelaɗo fedde CDAO woni nelluɗon men bataki kikiɗe keñe mbiɗo omo yiɗi min jiida IBK hannde le emiloji amen won golleji handi ardade jiidal fuu bonanda wana dabere lobbo. Min mbawa yiidude neɗɗo mo ɗum woni golle mum. So fedde CDAO ne jiɗɗo halde hakkunde amen miɗen jiiɗi o hanna IBK lawol ko wondu mum ko wona lawol lobbol. Min wiyayi min jiiɗata IBK min calata ko yiidude e fey goto ga ko min narta ko ka ana laaɓɗi. No golleji ɗi wordi woni ko juhimi oɗon miili wiide min jiida e makko fa min kalda ko o yiɗina ɓe wona ko min jiɗi mine min garan yiidude e makko fa min kalda laawi mbawɗi fottindemo ɗo.
Kala jiɓe ɓeɗora famudou he joni siyo tamani ne mbawi nawtorade bembal WhatsApp numéro woni 76 62 88 51 wiyamu mo mbuɗu yoɓatako e muɗum yo 37 321. Bangal dokkal nguureji yimɓe hoyfiɓe mbiyen batte ñaw covid-19 gollirde humaninde mbiyen nguure holliti wiide fecci ko ɓuuri tonuji ñaji sappo tonuji mbiyen ñamduji yalla notade kasindine yimɓe talka en kawrutal dow mbiyen ƴewtagol ko golla ko waɗi hakkunde ardiɓe gollirde nde e kañi dental préfet e maire en commune ngaji gonɓe e ley Bamako e baɗade muɗum e wi mabɓe won tiɗallaji taykaɗi nokkuji yogaji. Kasum Dino yo commissaire sécurité alimentaire keɗɗana ko halni mbiyen nañuma Sidibe e dow faytango Ali Sissé.
Golleji ɗi fuu waɗirama honone hani waɗirede mairie ɗi fuu hokkama ñamri min keeɓi ɗereji tabintinoɗi le majjum jiidal amen beete hannde fami anda tiɗɗalaji ɗi mairie ɗi wondi fewde dabareji ɗiɗi jogui mbawɗi walludenme yaafinde feccugol ñamrini hakkunde yimɓe fuu. Mine yiɗi fami kawra dow lawol gotol bangal feccude ñamrini hakkunde yimɓe fuu de leydi Malindi e mangal mum feccude guure hakkunde yimɓe go o mum wadde Bamako ɗo won tiɗɗalaji yoga ƴaɓɓiɗe hakkunde yimɓeleɓe e commune ngaji jamu e pe pama ino wide murende yimbe kasin din be jati han hokkede wana dede de fuji yimbe gondube tiddalaji mawdi dimi taiki minen hore woni kambe hokkede gurende dun sabi so golleji de heba e fuddude no yawiri nukule yogaji bangal fechude gurende
yitima wursukabe yambinama nyande sappo didi leru out le nokuji mbiyan kewdi leddindi sotile hikka hitande 2020 woni pelital sukabe be huntande hore golle do indi annarndu e wi ardibe CNG dido nokuji di de bende do yamberende latoto sababu sukabe be be do hinade yirwere nokuji mabbe di kedanako heban en Juliette Koulibaly e do fashitango Omar Waygal
Yoro soli rezon sikaso yobe sukabe temede en jaltiton so be jehibe tutoyton lebele dedo ledde be tuti dun le gollirde forobaji sukabe jokolbe hewbe du yiyamude jewta ton yalla chaway nyaw sida be tilibe ngat ton latugol balare wakande be timminanno odo gollende yoga halaji di fu jowi ko hani latade darnde sukabe yalla yirwera ana hewte hono odo golle goto golla nokku no dertedo banambali region kulikoro ko yat ledde temetati be tuti le commune ngaji jene gondi le lamu banamba wakande be kalano hala kande be bi darnde sukabe an mawni sanne ko nayri bangal yirwere le kereduji di to kulikoro to figol bolon wadi ton hakkunde police ngabe kanye yimbe el saper pompier be wakande be tilotono de be kali kuteji ko tongi do ko sukabe be mata poddele bonde nyaloma hande no nokku no dirtedo kita le raison kai hono dido golleji goti tutu golledde wada ma ton yoga halaji di funjowi ko han lata darnde sukabe wombe tombe yel tidalaji kon le leedi malindi timma nyaloma hande no
wakka jun o mbiyen golle sanyugol na wundi telaji kewdi batte usine ngaji di e wi gollobe le hen be dum do yo hello modo le golle mabbe o lamko be kay holiti wiide na wundi e madara yalla fabaade golle sanyobe kedan ko ban en khalifa guita e do fastango Omar Waygal Al-Sisi
be do cagnobe e be gondi e gollude golleji mabbe le dande do be goni e mudun golleji gollirteedi juude dum e tawede fu so be nabi faabe ciotta e le lumoji tobe kebata sodobe honno wowiri arande no be bi ko lati sababu mudan heewi sanne
hande mi gondi e tiddala garaji sabi usine ngay di fu ko dar kebal ame ana fandi dum fu sabi rafinde na gondo le leji ni so wana dum arande tuba ko be fa heemu ana waranno sodde ko heewi hakkune bibe leedi mali fu yida ko mu intel leedi mali fay horebe lindi kambe hun cande dum hore hilla ka kebal ame ana fandi hen
tan le imadraji fedde no dette assemblée permanente décembre des métiers le leedi mali ndi wonti e wadde be bibe jewtoto yalla hono golleji sanyobe du hani yarde yeso be bibe gikkini gikke lobbo kede mo kanko no dirtedo Mamadou Munkoro Traoré kanko lami ndi do fedde ko mo sifi do hen
par rapport au
métier fa he fu milno golle chanyo wala kebal du wana miloji ami minenka sami le golle o wonko hebete le makko duubi betti golle o kebal mu ala fande hande ne golle chanyo hebi sembe min bay wadde disaje kewde won cuudi gollirdi dimi mu'in bangal mu min kebe kawrun tinde yimbe gollobe golle o fu nokku wot ko min nadata suka be hande tan woni be kinno golle chanyo sabi wonko hebete e majju
honno golleji gollirteedi juude den gori nyaloma handen o kambe sanyobe du tidallaji mawdi be jogi wattu joni be be kaja faba muya
studio tamani yo faba laamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
sengari kabaruji amen der region ngaji di mbiyan to ansongo ton beta ko ojo en kabordo jeego mom mbiyan be andaka habbe non chami mbiyan do mobilaji tati jahonoji lumo ansongo to nokku lelehoy holitama wiide be teti dawobe kala ko jogi non e on wattu goto o holitama wiide dun gubal gongal bandiji hibike do camion remorque neddo goto barmi hen fasal to seguton ambassadeur leedi Danemark mbiyan leedi Mali yehi le region o nyande albaare sappo di leru out yalla jeewoyde nokuji di kambe e anisete denti totude kake gollirdi mbiyan yo mbiyan commune ngaji segu sebugu e pelengana bangal classuji biroji magasin ngaji fourage e ko nande mudun jawdi mudun nabburi milaraju didi kalisi sefo en timinan na kabaruji di mbiyan to ansongo ton to janginobe hebe be mbiyan puddi golle nyande sappo didi lewru out be peccama le nokuji di fuf e wi kanko hore jok kap nuko be jabe be yo yimbe le jene on journaliste njoyon spécialiste mbiyan de do fuf peccam hawnitama le ngalure ansongo batte wadi de na ngudo ton dum timinta kabaruji am hande do sedan yowtere medan sukabe